Andiamo con Lila Benji, papette a casa in dela. Andiamo per se la vepi, sana loli umana casa si butica. Come ho camata mwezi, si maloa umana casa chute Richard. Mamu ika dipi, mwezi onze osamu sinta, yeah. Mama akati yaze malaulo, umakuocha ndi wazulo. Anzako waka kuimbila wezulo, unkaye sangari ndi bota, hakuna mae.
Utamu mwone, mwonsa mwome ungafune. Utagumu basa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yes.
Imagine your things, chikondi chiri befizi. Ngari sama kugonda, sanga kale. Olota mumangile mpanda, uzamu peza alipanja. Uwe kaso nkuzada kwa kanizi matele. Kuma akati ya zamala ulo, umakuocha ndi wazulo. Azako wanka kuimbila wezulo. Yeah, yeah.
Kukunda monsa mwamwe ungafune. Utagumu basa zonse zomwe angafune. Kuma ziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah.
Sunga mulipile, utakulupilike. Ngati ya mafuna, 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 mafuna zaonesa.
Izi zo marina mukulila, izi zo marina mchitila. And you expect loyal in return, uzalila, uzalila.
Loyal is a choice, loyal is a choice. Hey, yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah. Yeah.
Tago mubonde monse mwamwe ungafune. Utago mubasa zonse zomwe angafune.
Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Hey, yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah, yeah.
From City Records.